Downloaded from
Music. Hey, Kenny.
Hi, hey.
I got my boy.
Haga hizo, you know. Kito yanga niwenda yenda. Pinangu nikaenda niendelela. Hili na mukazi na wanda ile. Oh, elo ni masunga wa mai. Dine soja, soja. Mani chuma kubota, bota. Bomba, bomba. Kuchoka kwanga kwa inu maero. Sikuti nikusila kwa chikundi. Sikuti nikusia nano. Usalina mami.
Sometimes it is a team as a user is a silly fact. When you kick a vacuum, we might get an iwitten. Fingerling is a chick, what it's a cocosilla. But to say, we sell a clarity track, steamer, stealer. Imagine, yeah, cocosilla, no, na haki. Kazi wako kwa nyumba kozo weki. Wana wanaivala na pomezo pako. Wajito wala njiseka foto waka funsako. Sivili kubonja kawa no na kutu. Kwe semenzela no na netwe muhutu. Madam Alwisha pasti usivi semenza. Palasti nzelu zinge na moza ukawenga. Cheti semenzela chikulu ni wana manja. Situ ya singa lengeze wano kuka nangati. Unawasi andishi wakali nyonka. Apa wakula they think you don't care anymore.
Wanga kwa ino
Sikuti
nikusila kwa chikundi. Sikuti nikusia nano. Utalina mami. Ini chito chabi. Ini chito chabi. Limba tima mami. Nizangala no.
Please baby, if una unichite understand. Nchito chepa any day I'm gonna land. Back to my root, I wanna hold your hand. Usi wano siwa that we work by command. Kukuta miso, zingala moizi. Ugalila wana wazabela kutimwe breezy. Na ine ni mambela vene umvele la bani. Lifile to choice baby. So nizabwela cheni pemba kojeji kulu. Kuli iwe ni trust. Believe amuli ine na muli Jesus Christ. Ini time is Africa. Tizangala pamozi. Tizachili za futi ngani kuta kumashozi. Vimbi kila just for now. Skusila kwa love my baby. Mvela ya mao. You have to remember kweta joke up to now. Ndewa ni kutari. So baby forget.
Zangala no, Zangala no.